you. This is what best it is for our time.
Shina kwa la kuchina nilo yafanya haoni na sono neka moyoni acharibu kumto atoleki nifanye ninyo maumibu walo nifaya kutiki hata kwa jiki nilijamini nilipokutana naye na mengi nikafanya yote sababu ya upendo juu yake yeye. Nimerunda, ananivimba, kiuchumi nimeyumba, amekwenda. Nalia, naumia, nalia, nifanyeje. Kuzaliwa mapenzi na kifo. Abora ningepigwa kwa nyundo nife. Amenifunga kifungo gereza sino dhamana. Ayoza mapema nangai na lenio. Maumivu ya mapenzi ya fai si mazio. Usome ya kukota ya sikie ako wenzio. Umera choma honi. Nalia. Naumia. Nalia. Nifanyeje.
Dambe, 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 oh, dambe. Watch your teeth on me. Baby, can't you see?
Dambe, dambe, dambe,
can't you say sorry?
Dambe, dambe, dambe,
oh, dambe.